rịọrọ Jehova ka ọ ga-eme. Ihe niile m 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 rịọrọ Jehova ka ọ ga-eme.
Okay.